K2 Production. I'm sharp wapo, tupige kobo. Leo tuna vibe sana tu, hatuta kitabu. I'm sharp wapo, tupige kobo. Leo tuna vibe sana tu, hatuta kitabu.
Tunataka kula good time, good time, good time, good time. Back again the way.
Sana, cheza tena. Hey DJ, weka ngoma kibamba sana, cheza tena. Pombe zimeja, pati linafana. Felisha, Amina, Sexy, Juliana. Wanavyo katika, kote kila kona. Zimewashika, yani leo noma. Gonga chas, shika mtoto. Wamevua nguo eti kuna joto. Beba glass, piga shot. Wamevua nguo eti very hot. I'm sharp popo, tupige kobo. Leo tuna vibe
sana tu,
tuta kitabu. I'm sharp popo, tupige kobo. Leo tuna vibe
sana tu,
tuta kitabu.
Tunataka kula good time, good time, good time, good time. Back again the way. Tunataka kula good time, good time, good time, good time. Back again the way.
I'm sharp,
Atulali, Atulali.
Tunataka kula good time,